Marehemu Alan Whittaker. Marehemu Alan Whittaker Maviete. Akuti judge walamula kuti Lester Maganga sio lakwa. Maviete. Madziwa kuti ineyo Alan Whittaker ndikunziwa personal. Alan Whittaker analizanga ku BSS. Ndaphunzira naye school kwa zaka zitatu. Analizaka wa Fredericks. Analizaka wa ine ku BSS. And Alan Whittaker sana ni muntu wa violence. Alan Whittaker nali mfano wa bo olimbikira school. Ba BSS ifeyo. Tiba BSS. Ndi Alan Whittaker. Alan Whittaker sankapanga za muhanga tifeyo. Alan Whittaker ankalimbikira school. Ndipo amakama number one. Anali mfano wa zero. Olimbikira school. Isi nungonena.